studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jam nyalle modon sattabe kidibe bisino modon e wattu kabaruji studio tamani ele tongade de UNICEF yaltini hultama wiide ko buri temadro e chapan en joyon sukabe masimbinama le lebbi jeegom arandeji hitande 2019 ko buri umnyaaji temede taton wobbe na kasindini faabande na gulleledi malindi gulirande huliti wiide heba ana wembani sanne odo kabar o kabaru margal to kayton hakke temedo yimbe le dibbaabe batte maccuka ku ngarti der wuro mabbe ka wobbe na keddi faandi to jematun wakkat jun o rewbe hewbe na ndar der hapugol dewgal le miside worbe xani tawede wobbe kuliti wiide saato ebe ngadda ebe jedda sariyaaji e le odo kabar o ko sambini kabar mudun e odo journal meden dingun sembe kabaruji amen do bogi jande fili dambili gafandu hala Mamadou Samassi ko buri temadoro chapan jo sukabe ngoni masim binabe le lebbi jeegom arandiji hitan 2019 fa famdi fuf chapande jeegom barminama le kipali chatudi tongande UNICEF de do yontere be yaltini mudun holitama wiide le leedi malindi ko buri unyaaji temede taton sukabe na kasindini wakar jun o faabande nagu UNICEF na yeli faabade sukabe be buri fuf hebe toraji odo basi o keddon na faccitango Ousmane Diko
leko heba andede tafe e le tongande Nations Unies de natirgo sukabe e gobe bande kaborde de sowinde didi burde hitande 2018 de e witengande de fahande ana buri janginede temel jenay keddide uddade batte wayde de nagu ana ya yeso fu masibaka ana raba do heewi le mali sukabe ana gonde kutteji du le hultude warede na barminede fa warde natinede gobe bande kaborde de e wi kanko horeji UNICEF arieta for oro kabaru wadani bedegol kasindine denagu le sal fawarde e le wudumali le region moti onan bedegol masiba hakunde sinuji fawarde e wodugol gubbe badde kabarde de wadani masibaji kewdi gondude wada watta fa hewbe keddima hen kanyu e kewal sukabe du e gobe na sertobe du e galleji mu en fawarde e wondube du e be denaki du e torra yanede na rubinede hakkilaji e le ko ngande holliti le hitan 2019 de UNICEF non ana wondi e daranade faafaabo jeengo hakkilaji ko buri ujinaji chapande jeenay didi biddo debbo e gorko e torra hewti bangal basi UNICEF kanye golidi mun golide daranine denaagu sukabe ana kasindini faabede yalla ana mbaawa rende beedo sukabe burbe fu hasindinde
UNICEF holliti na sulleni sanne ido torraji fewde e sukabe be ebe dardi kukinibe basiji di buri fuf gubbe de tabade hakkeji denagu ebe bedo sukabe be gullirde oni de na yeli yu sariyawul huncane hore denagu sukabe e bangal mudum keddon nako Elian Luti hanni Moussa Malle Sisko do faccitango Ousmane Diko
le lebbi tati arani hitande 2019 ɗi adadu sukaɓe barmuɓe ɓeydima min takkitima du kewal sukaɓe wonɓe le guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ɗe min joƴini nokkuje ɗo sukaɓe mawɓe ɗotto e guɓe ngengaji mumen yalla e mbawa fijude e honoroɓe mabɓe min daɗɗi du dabareji ekkitagol jande ɗe ɗeɗo nokkuje kertaɗe tafen yalla e ɓeydoro ande sukaɓe hewɓe jaltinama e jande batte eggugol ngengaji mumen e hakkilo an ka ko hani waɗede arande e ko ɓuri fu horsude ana hani ko masibaji ɗi cela tafen hono gueɗe gondude habtude ɓeedu keɓa hakkilo toppitade hakkeji tomante en kana sukaɓe keɓa nokkuji ɗo ɓe mbawi renade le paale ɗo tiɗala ka woodi minen gondi e wadde saganagol heedi laamiɓe ɓe fewde e sariya ndeno sukaɓe ka ɓamaka tafen ka projet muɗum no ana jukka ɓamgol sukaɓeɓe so natine ɗum ɓe e guɓe kaptoje
hanka sen kabaruji leydi Mali e heƴoji studio tamani na keɓe do bembal WhatsApp numéro o woni 77 01 58 01. Dental syndicaji gollirɗe laamu kumaniɗe almusaɗɗaji e kañe jogola golloɓe primature gollirɗe ministére ɓe fuf puɗɗi beetaku o mutere golle balɗi tati e wi secrétaire général o yo batte kaldal hakkunde mabɓe e gouvernement o dow huncangol hoore himɓeji mabɓe ɗi keɓal laawol temeɗɗi ɗon yimɓele dimbaɓe noon iwde nder wuro mabɓe le cercle jema batte kabaru maccukaku garti ɗo gonno caggal balɗe yoga ga bamako ga bangal wullitade sifa jogala mabɓe ɓeɗo yimɓele ɓe ruttike nder wuro goɓe ja e muɗum wobbe kay na fa hande to jematun ana wara yontere hande les classes uji dun be ngadi yambere idindi kedon nako marbata jara joko horejo fedde gambana kabonde margal halni e chaka z traore du festango ousmane dikko
wana fu ngarti yimbe kaynera tan koti bendu wana fu hotube kaynera be ana ngara chapande jetton heddibe jema be ana buru temdere neddo wana adadu andanodo o yo be temdere chapande jena enayon yimbe kaynera kanjuli be layekel bali maedu yimbe heddibe jema be du kibitew yimbe balli be fanawi ka mawdo galle bonodo weltade do jeya handen setawama de jangini de pale godde hakilo miyodun handen ana wonde hunchaade tidalaji goddi di men keddoto e habade men kawali tafen men gaccata ko men jottorta ko caldi torra fuudu men gaata fa men keba masalano yibbe fu birforo o jeyaade
so a arslame leedi malindi habugol degal bangal dina yo wajibi ema ko buri hewde le miside gal habete ko wowi dun worbe tan ngarata e mudun ka wakat jun o idu wondi wallitade tay kama wiide rewbe hewbe puddi yade hawrude habugul dewle der miside sato jati e le lutugul sariya tama alislamaku na jabana dun ko wadi dum do e meden wakat jun o keddana ko mariatu makalu kedjado sijo tamani kay hebani en e du fajtango ousmane dikko e mi horam
heraki feyide debbo pameteedo kanyi yibbe mum fawarde saara muudun natobe le miside se kawra e habburu dewgal honondi dinaaji di fuuni alislama ko do an jogi sareyaaji muudun no gorre miside yo suudu alla e nokku teddudo mo haana tunninede rewbe faabe baawa nadde hen non kanaabe baawa tabade sareyaaji yogaaji fayse tay joomi hoore hurtinte so wala non tan o mo haani lomtinde hoore makko
muso alhalad
sareya ara hada jati debbo hinade njulu ele alhal yoga denno fay jombaaju no wawtade e hono oro alhali wala hala do tobe mobe suni sarabe debbo no wuri hala fi o natale misiri bangal habugo dewgal
sulla misiri kono
e wi almami dukure nan o da kabaru yo batte ko kabugal aslama ko wondi e nanede e sariya gede di defu anakani sinyinde
ka papie ke islama
kullam andisi habugo dewgal dina lati sababu dido hakilaji di so wala dun kay kabaru yamraga fe ele dina aslama
ko atebe sharia la
batta ko enen leedi an ko be tan e ba waltinde sharia ko almami o subike misidaje de dadda sariyaaji mo galle kala haani tabade yalla suudu allandu na heddo eteddengal mum
wattu duubi 1960 ngalure mutinde yaltina non hakki tonuji temdere liddi nyande fuf dum woni ko holliti kedjado awobe region o ka wakkat jun o kebal mabbe famdi sanne e kuliti wiide caggal kuteji weltere wakkati biliidi e golleji bibbe adama lamu leedi malindi dun yebbi masanne kabar mudum keddana ko hebani en Mohamed Al Ag Aleida do fashitango Umar Waygalo e Ousmane Dikko
ido liddi ana noddire lahi kanye wasiji e bohe kanye kanandi e mudum fu ana jodi le caggije mawde do diki mopti yoga e majji yo kecci goddi yo uradi goddi kasen du yo jornadi fu ko nabete le leedi ndi kanye caggal leedi ndi duubi ilandi mako henta ka le leedi meden di dido jaguja non godi kede mo kanko noddirte Ousmane Dienepo yo awo mopti ko mo sifi do hen
de ganaye
gananko be nigerian ko be senegalen ko be fawarde e ko dooran ko be fu yo motiga ngarata sodude liddi nyalama fu ana buruto niji temdere jaltoji kamioji kewdi adata leedi fu daranika yirwere mudun eden jogi barasiji president gana kido o liddi mu yo motiga itta felix ufot banyedu ne mojino barasi mudun de yo maliga itili imu minen gofarma amen o pamali dabar fay wotere bangal batane ko warata
aucune disposition pour l'avenir
boubacar gindo lamido kabaru aw galto mottito holliti wiide wayltogol wattu dum wadi torraje kewdi fewde liddi di le odo nokku
gardon toujours le monopole
mais en dernier fois hande ka comme en kebata ko non woni ko puyti sababuji kewdi ana le mudun hono kaaki awrudini bubbi didu kerata ko fay hunde jenginan ko heewi beedi handu kewal yimbe kanyo en wakati o wondi e wayli torade
ma wala variation climatique
kambe awobe ngombe to mottito be dardi lamo tinno fa bobbe no golleji mabbe din gori kedemo fa hande kanko Ousmane Djenepo ko mo sifido hen
men kala fa taw hitande fu gofernon Mali an heba miliardi jenay sefa le jaguli yi hodum fu hokkata awtobe fay hunde
tr secteur
honno wobbe le be gori awobe an tampisanne waydi ndenagu nombe ko litiri wide be bina budi lididi du yafanabe
Studio Tamani, yo faba lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
En gari e kabaruji region ngaji men di to yoro so tonno mari gure kifoso kuri kumbia e kanye bura kebanu fay boyata kura mo yite nangi ima draji mudun nangundi huncenda hore e le der gollirde fanda mudun woni ko be keba kura tawe be billaki e fay goto kebal kaki di yu batta guldal hakunde dido commune ngaji e kanye lux dev bangal hejo humaningo hektar lamu e jogla lobbo lamu mali 23 do kuchala ton choggu tamati o bedirke choggu goto na yeye hakunde buudi sappo e buudi sappo e jagom e wi njeyobe bibe ledde de sababu mudun yo tarifi kettal dido tamati jidi wakat juno sakrabe midan computer non wiide satilaji dimi nawtorto neddude hejoji amen e latike sababu torraji yoga fewde radioji yoga ndendo minen darda o nyafa bangal mudun